swele swele mato. Ezi kamere senzela kuleli swe. Zisho ukuthi swele swele mato. Ezi kamere senzela kuleli dawe malo. Zisho ukuthi swele swele mato. Umakhulu wabesifazi ubulawa besifazi kushuthi izwele swela mato. Umakhulu wezingane ubulawa besifazi kushuthi izwele swela mato. Umakhulu wogogo ubulawa besifazi kushuthi izwele swela mato. Ngoba madoda yanakekela, amadoda yanakekela, kushuthi izwele swela mato. Ngoba madoda yanakekela, amadoda yavikela, kushuthi izwele swela mato. Lezi kamere zenzeka kuleli izwe kwamalo, zisho ukuthi izwele swela mato.
Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawakhi, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawakhi, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawakhi, zonke indaba ixoxwa kwagogo. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawakhi, ngoba leli zwe likamthaniya. Ibakwazelani, ibakulalelani, kuswele uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ibakwazelani, ibakwenulelani, kuswele uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ibakwazelani, ibatululelani, kuswele uboya mina bekumele mphile ehlathini. Ngoba balulekile abantu besimama umuzi mawakhi, zonke indaba ixoxwa kwagogo.
Ishibe ihlabelo ugogo mawuthanda yimbe ngusomlandu esabeka njengesekeleyo ngokuwetha amabhizizi ngoba uwetha abaphakazi ngeshumi lobomba ekanti mdlalo umashabalani intombi yesaa umalundi kwadinga vokalweni kwadoda bayihleka bathi kusendini ekrimwayo kuba ngethubaza amadina ngilithatha ngilibeka unyawo ngishayisa emotion uma ngiyothenga iplaza bengizwa le ngikhona ngihlaba nayo impela emhlophe bathi thakathe emini kwabhaka odwa ezinye zibe thakathe ebusuku kodwa ngithi mina umashondovana uswele igquluko le mahlasa kwakhungana wona kasithe enhlanu nobani usika kasithandayo ubheka delicious ubheka ubheka asambe fana kubude shobe
isile sila mato
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 isile sila mato.